Horus.
Did you know that you've been?
Whoa, boy.
My boy said that you know that you've been.
What would I mean?
Rock me body. When you touch on me body, I feel rock me body.
Ba 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 bang bang. Bagamba guam gaula. Bagamba cho muziki guam gaula.
Ba 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 bang bang. Bagamba guam sabata.
Something no, something no.
Wapi.
A tiki taka mi amor, si yo something up.
Something no, something no.
No.
A tiki taka mi amor, si se.
Nana. 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 Nana.
Nana. Nana. Nana. Nana. Nana. Nana. Nana. Nana. Nana.
Jagala kuku kwa takomba Daveti watu chucho wacha jala ako Kuvango na nyole leviti sana Nana nichu watu chuchu na kutoka
Acha no chala wachili lazi badi Soli chisu laku maole na maido
Anti chiri na muko ni kubikulwa Nga eriki ule na ngeni na stamina
Kwena kwe kwa msakata Kwa msakata kwena kwe na kuulila Na kuulila kwena kwe kwa msakata Kwa msakata kwena
Mbumula na bobo lemu Atia Nana 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 Nana
Nana Nana Nana Nana Nana Nana Nana Nana Nana Nana Nana
Make me up come chameleon
Nana think mama mia
Bobo feel so tough
Energize it
Something no, something no.
Wapi.
A tiki taka mi amor, si yo something up.
Something no, something no.
No.
A tiki taka mi amor, si se.
Did you know that you've been?